온도 차.
I gave you all 우렁 굳힌 이 숨어진 너와 함께 임무부한 해의 밑에서 굳히라. Hey, you were my rock,
you were my rock.
Na kuwaza all day. My time niko whiskey, my time go day. Nani kiwa juu, juu, juu. All I think about ni you, you, you. Usposhika tenje, sunajua kana shuka. Na misiku zetu, saka masuta. Enda mtemtem, nikasheto yuko karibu. Uko taken, nasi plan kuwaribu. Doni we kamili, ebu wait a leta mbili. Kweli kuna nini, makali ya upili. Nani kiwa juu, juu, juu. All I think about ni
ha. I gave you all.
Kafe ni gali, kigali. Niko Air Rwanda ndani. Na nikiwa juu, juu, juu. All I think about ni you, you, you. Siku hizi, umenichorea kagado. Na bado, na kufollow kashado. Mini king, come to enjoy power. Na ukija Nairobi, tuende zetu Java. Since, au shiki yangu namba. Nimeingeba, ebu waita leta zapa. Na nikiwa juu, juu, juu. All I think about ni
I gave you all. Tingo mas urukundo rwawe. I gave you all.